ministry of nines wa kubio vula mwela vude baitan doctors abalowozo kwe vula nkanya kumirimo njavo nabalowozo kwe vula nkanya kumirimo jino vandika kananga bafiridwe mirimo jabwe ministry okubayo wete chidida basawo banonga baita mchimine chivatave cha Uganda medical intern okulangiranga batandisa kidimo kabwe okudda kumirimo nga banono balanga banonga babalanga okwesubira ogwanagamba mukubasasula emisala jabwe nga kati juweredde ddala emyezi esatu. President w'ekibiina ekitaba abasawo bano agambye nti minisita okwesuulirayo ogwanagamba mu nsonga zino kyongeredde ddala okusajjula embeera.
Omuntu yafuna accident ojja kujja osanga omusawo nga gyali akulinze naye ebirala nga tebiri emergency tusooke tubisse wansi okutuuka babanaatuddamu abasawo olukiiko lwenyini lwaddamu ne Lusalamu ne lugamba nti bwe tutuuka ku sande nga tebatuzzeemu tujja kuwaayirizibwa na emergencies nazo tuzijjeko. Njagala kusaba abakulu b'amalwaliro baintaani we bakolera kino baintaani kye bakola tukola kikyamu banoonya kubaawo nabo ng'abantu ate naawe abakulira tosobola kusomesa mwana nga talidde togenda kusomesa mwana nga talina waakusula landlord ya mubanja.
Dr. Derek Kayondo ngona akalo akulanga omukwanaganya o programu eno eyabayiza abasoma obusawo asabye government okuyingira mangu mu nsonga eno okwewala omujjuzo naddala bwe kituuka amalwaliro aga government.
Okosi ino okubeerawo ng'abantu tulina okusasula rent, tulina okuweerera abaana abalina abaana, tulina abakyala baffe abamu ne babba baffe tulina okubaweerera naffe kennyini tulina okubeerawo tulina okufuna ekyokulya tusobole okuweereza abaana Uganda. Yes, tuli mu kutendekebwa naye obedde tuli basawo batendeke just twongerako bwongezi ki mu kutendekebwa kuno tumala emyaka ekitono nnyo giba esatu abamu batendekebwa myaka ena abalala myaka etaano so myaka ena etaano esatu tusagamba musawo nti ajja kubeerawo nga tafuna sente zimala.
Wabula yo mutesitesi omukulu ministry ebyobulamu Dr. Diana Atwina agambye nti bakyagendera ddala maaso n'okwetegereza ensonga eno era bonna ababanja baakusasulwa mbudde.
Interns bafuna sente, medical interns bafuna sente, abalina okufuna sente bafuna sente, abatalina kufuna sente tebafuna sente. Wetuyimiriddeawo tubamanyi tulina criteria.